Hey, he's a brand new one again. Mapanda soldiers, boys. Divizo kambe maniziva kina DJ. Hey, yo, rich fam, I see yo.
Thumbs on the beat.
Next, I see Mr. Jazz. Hey, yo, rich fam, let's go.
Yonse mkamba paline. Kukacha mshimika paline. Yonse mkamba paline. Kukacha mshimika paline. Imwe aneba, imwe aneba. Yose kukacha mosa kina life yanga ine. Oya, natini lekeni. Sinigo siwa nisieni.
Mwayamba na futi, moniri zila futi mashiti. Get out, take out the fake story. Mukamba voi papari na msoli. Pine na paize, zivi kanine shikali. Nipua na ukali, nichoki la patali. Konoani katali. Mana wa masiru, mukamba vaupu vavau shiru nuziru. Panga wena ngo morande, zikwela potiru. Teme ni miala, neba palasi mzanya. Lezo boy japu keja kuniga no size.
Mukamba paline,
chukusa size.
Mshimika paline. Yose mukamba paline, kukacha mshimika paline. Imwe aneba, imwe aneba. Yose kukacha mosa kila life yanga ine. Oya, natini lekeni, sinigo siwa nisieni. Natini lekeni, sinigo siwa nisieni. You hurt me oh, without a super reason.
Hey, mpanda swa to the house. Livizo kambe maniziwa kina DJ. Kande kikuna inge kulini pepwa kumina. Na micheza wane nani mizivina. Neketu mabifto mposa kitwa mina. Kiafu mkatumbula murilo musatini. Na micheza wane nwa mapanda army. Kwanuki kwa balaki mapanda soldiers in excessive adeki. Falena kule musa usiriki usalika fira wa ikenya mabiki. Mapanda soldiers kwanuki runa makingi. No kize mwipu mananga kumina. DJ ni rich flavor mapanda soldiers.
Yeah.
Mapanda soldiers boys.
Paline, kukacha mshimika paline. Imwe aneba, imwe aneba. Yose kukacha mosa kila life yanga ine. Oya, natini lekeni. Sinigo siwa nisieni. Natini lekeni. Sinigo siwa nisieni. You hurt me oh, you hurt me oh. Without a super reason.
Ichi rich, ichi flip. AKA chapu ke chapu nika.
Imwe aneba.
Iza kupanga burayu, nkali gilaya, inokulayi, failayi, nikalobu ninjani kulayi. Imwe aneba, mukamba ni mwaiku, nipesa super, wina waza mudu upadeti.
Yes, hai. Kwanuluma soja somuru feri kute, mina maita kuluona muipate. Fera fera fani sana makeke, na kukunupane kile wishu sa makeke. Na micheza kikuli kiboza, kupuma umizo karika mamu kafingeresi. Mautwa guys yeki mapanda soja sikutaka mazeto mto kutapa magani. Kule mapanda soja again. Livizo kambe maniziva kina DJ.
Imwe aneba. Yose kukacha mosa kina life yanga ine. Oya, natini lekeni. Sinigo siwa nisieni. Natini lekeni. Sinigo siwa nisieni. You hurt me oh, without a super reason.
Yeah.